حقيقي برفعتي هبتي يا اصل اوبتي تبهي بعد سي شرف لغو حجوجو حقيقي برفعتي هبتي يا اصل اوبتي تبهي بعد سي شرف لغو حجوجو iyo dareenka iyo gaabinaayo waxa aan ku hawlnahay oo aan ku hawlnahay helistaada helistaada way iyo dareenka iyo gaabinaayo waxa aan ku hawlnahay oo aan ku hawlnahay helistaada It is that way. I think it could see you. It's cool. I think it could see you. It's cool. Oh, go, Samira. Oh, I could say it. So there are you guna Anke ge kusiyo Isko kale Anke ge kusiyo Isko kale Oko samira ho Araka akusare Afku so there are you Afku so de adiguna
Half kusode adiguna